E te tī, e te tānau, mai rarau, mai ki e ne kohikohi ngā kōreroa wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāoho. E whai ake nei, e horo kuku ana te iwi o te rohe o Tainui Waikato, ki te whakanui, kāore rānei, i te hekenga o te taumata ohiti i uhia ki runga i te rohe. Ake, ia kaiako te tikanga te whakatau rānei mehe mea ka whai wero ārai mate rātau kāore rānei. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. E horo kuku ana te iwi o te rohe o Tainui Waikato ki te whakanui kāore rānei i te hekenga o te taumata ohiti i uhia ki runga i te rohe. I nā pōrā heke ai rātau i te taumata ohiti tuatoru ki te taumata ohiti tuarua. Kia tahuri ake tātou ki te whakarongo ki ngā whakamārama kei a Rāhui Papa pūkōrero o te rohe.
Kua puta te kōrero a te pirimia i nenahi mo te whakaheke i te ohiti mai o te toru. Ki te rua. Hei no, e kite ana i te hākoa koa ki tēnā, e kite ana hoki i te āwangawanga ki tēnā. I te āhuatanga o te māpuna tonu mai o ngā kēhi kōwheori, kei roto tonu i rohe pōtai, o tira puta noa i te motu.
Kei ia kaia ko te tikanga te whakatau rānei mehe mea ka whai wero ārai mate rātau. He oi hei te mutunga o te rā, aha koa te aha he hua kā puta. Koirā tā rā Willie Wright o te rūnanga o ngā kurakau papa Māori.
Ko miti kēpea te wā no te ake aki, ko te tikanga ia ki te whai wero kāore rānei, kei rā te tikanga. Koe no, aha ko tā rātai whakatau he hua kā puta mai. Ki te whai wero, ko te hua, ka noho mai ki te mahi. Kia kore whai wero, ko te hua, mutu i te mahi. Koe no, kei ia kura tonu te whakatau.
Ki tēnei take tonu a rā te kua hā haere rā. Koe rā tā te minita mō ngā take mātauranga Māori tā minita Calvin Davis. E pāna ki te hunga kaiako e a te te ana i te kano a raimate. Hei tāna anō kāore he take nui kē atu i te haumarutanga o a tātou tamariki i roto i ngā kura. I tēnei wā a haere ake nei. Kia tahuri ake tātou ki te reo o minita Davis.
E hanga hohana hau ki ngā kaiako, ngā pauako, horeka ono ki a whiwhi ngā pūwero i te mea te kaupapa matua ki te aroaro o te kaiako o te oranga o ngā taitamariki kei roto i o rātou kraihe. Me he mea ka whakarite rātou ki a kore whiwhi i te pūwero, ko tāku atu ki a rātou, haere rā, haere rā.
Ki te tai toke rau, kua tino whai hua ai ngā uri o te rohe i te taenga atu o ngā kaimahi o te whānau o Waiparera i Wainganui i a rātou. Koe rā tā hāmi piripi hia mana o te rāroa. I te rā wiki i tai atu ai ngā kaimahi hauora o Waiparera ki te āwhina i ngā ratonga hauora o te rohe, kia werohia te tini tāngata ki te kano āraimate. Ko te whāinga matua o tēnei haerenga o te whānau o Waiparera ki roto o te tai tokerau, he whakapiki i ngā tatauranga o te hunga Māori kāore i whai wero ki te rongoā āraimate nei. Anei te reo o hāmi piripi.
Wai mai hoki matu i tāmai te hunga tāone, ke rungi o rātou nei waka nui, ke wanga nui a matu ki hoki anga, tāna mai ki kai tāe he te rānei. E hoa, rangatira pai hoki wa rātou nei mahi aroha noana ki te, ki tō o rātou nei tātai, e noho pupuri tonu nei ki te kāinga, kia kā tonu mai te ahi.
Nō reira e hoa mā koe apu ngā kaupapa matua o te haora, hei whakakapi ake ko ngā tai pitopito kōrero hā kinakina.
Etu whānau, the movement of positive change against violence. It's time to take responsibility and action in our communities to support whānau to thrive. Go to etuwhānau.org or like us on Facebook. Etu whānau, te mana kaha o te whānau.
As a responsible broadcaster, Radio Waitea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Ki te whitu pāoro, he mea nui kia whakatau te pauako matua o te kapa ōpango i te puehu i mua i tā rātou tukinga ki te kapa wīwī hei ngārangi whakatā e tūnei. Ko te āhua nei kua rongo te kapa i te mamai whai muri i tā rātou hinganga ki te kapa airani i te rāwiki, me te aha he nui ngā panonitanga e āta whakaarohi ana e Ian Foster mō te tukinga e kainamu mai nei. Arā no atu ngā tau tūnga i Pākia Bowden Barrett, rāwatahi Anton Leonard Brown i te rāwiki, a te rā pea ka hikina e Richie Maunga me David Havili i e rā tūranga o Barrett, rāwako Leonard Brown, mena e rongo tonu ana rāwa i te mamai o e rā tau tūnga. Hei te pō apopo ka whakaingoa tia te kapai e Foster, rā taunga kai tākaro ka takahi te whīra hei ngā rangi whakatā e tū mai nei. A kāti ake rā e hika mā kua ea e nei pūrongo kōrero a wātea mō tēnei hāora, ko Lady Pōkai tēnei, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga.